Rock a voice, eh, 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 eh. Kashipu ushenzi mtoto kana lala kwani muda wote kanukia shombo 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 hey. Na mvali ya kilema mwarabu wa umani muda wote mina subiri ya jambo 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 kitana ni kama ligi ananipa msambwana kama gigi mani kunipa kombe anabidi minapiga kama shuti za side yo mani katoto kana washa washa kalivoweka zuri kata nasha nasha
sucha wote
kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa
popote
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
nikupeza kibomo male male mama msukoto michezo ya kipale pale dada prokoto tingisha nyonga 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 tingisha nyonga 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 tingisha nyonga mama tingisha nyonga baby oh asizima ta osakata hey. Shika chuma tunazungusha ono no no
ono
katoto kana washa washa kalivoweka zuri kata nasha nasha
sucha wote
kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa
popote
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu
najionea
tabu tu najionea.